Yo man, yo man, ni get ghetto man, you got loose ghetto man, class could not hustle man, aha aha. CMG, what's up, Major Dre, and Mr. Gardener, okay.
Apasuliza sisi, sikila kitu shwari. Sisi bado utoshi, kabado chomotoshi. Mapuwa mafuwa moshi, kibatimba ya mkosi. Korau jo hukosi, mkosi ni kikosi. Natema kiukohozi, mistari jo aiozi. Vijana tu ni mapozi, niko maskini ni udosi. Sikiza jo uhondo, geto ndia nyakongo. Urongo, mrongo, apana misi mrongo. Weshimiwa ni porojo, penya jemusha bongo. Penya lazima wongo, kutoka ntia kimati. Hatukai wenye ati, kusota ni marathi. Unapona na unamoka. Ukitoka bro toka.
Pata zeros, pata heroes in gero. Pata heroes, pata zeros in gero. Pata heroes, pata zeros in gero. Pata zeros, pata heroes in gero. Pata heroes, pata heroes in gero. Pata heroes, pata zeros in gero. Pata zeros, pata heroes in gero. Pata heroes, pata zeros in gero.
Now get us get our life. Kila siku tuna survive. Kwa hustle mina dive. Kama mtu ametoka fata fight. Kizo rai, walai. Anadharau just na die. Lakini ajonta fly. But kwa game niko over. The game is over. Kwa game niko sober. Kwa game wana omba. Kwa mic wanata echo. Kwa mic wanata yago. Na kwa hii technique. Mimi ndio immortal. Kila siku ghetto tuna hustle. Ghetto life. Kwa street but na go hard. Street life. Tafuta dem fitu wa kumari. Good wife. Na mistari ziko poa. Good vibe.
Pata zeros, pata heroes in gero. Pata heroes, pata zeros in gero. Pata heroes, pata zeros in gero. Pata heroes, pata heroes in gero. Pata heroes, pata heroes in gero. Pata heroes, pata zeros in gero. Pata zeros, pata heroes in gero. Pata heroes, pata zeros in gero.
Kwa beat na wakil, lakini sileti maafa. Kwa hii life spend, kuna watu wa kisafa. Dantra piga kush, design ya Khalifa. Kirisa na zichapa, so mini rap. Cypher, kijarebu kuna down na wapiga mawaipa. Jiminula rapa, nye kuanga hyper. Mistari na wapa, mifupa na tupa. Pesa inajipa, rent na lipa. Na bado tuna haso, aditi metuwa mamaso.
Meja Dre, aha aha.
Pata zeros, pata heroes in gero. Pata heroes, pata zeros in gero. Pata heroes, pata zeros in gero. Pata heroes, pata heroes in gero. Pata heroes, pata heroes in gero. Pata heroes, pata heroes in gero. Pata zeros, pata heroes in gero. Pata heroes, pata zeros in gero.